Onani chitunzi-tunzi cha chisanu ndi chinayi. Masomphenya a Petro a nyama. Machitidwe chapter 10 verse 9 ufika pa 18. Tsiku lina Petro anakwera pa chindwi kukapemphera. Mukuona Petro pa chitunzichi akupemphera. Pa chindwipo iye anamva njala ndipo anali kufuna chakudya. Pomwepo anaona masomphenya odabwitsa ochokera kwa Mulungu. Anaona chinsalu chachikulu chikutsika kumwamba ndi nyama za mitundu yonse pomwepo. Mau anamveka kwa Petro. Tauka Petro, ipa nudya. Petro anali Myuda, ndipo kulingana ndi chilamulo cha Chiyuda, nyama zonse anaziona zinali zodetsedwa, motero sizinali kudyedwa. Motero Petro anati, iya itu Ambuye, pakuti sindinadya ine, ndikale lonse kanthu wamba ndikonyansa. Mauwo anati, chimene Mulungu anayeresa usachiyetse chinthu wamba. Ichi chinachitika katatu ndipo nsaluyo itatengedwa kumwamba. Pamene Petro anali kukaika kaika za masomphenyawa, anthu atatu anadza ku nyumba yake kumfunafuna iye. Onani pa chithunzi chinachi nimuone chimene anadzera.